Omuntu wakunga chokembera, yari yangu wakatandi kukusowa. Omuntu wakula chokembera, yari yegololo sanga kota kota. Omuntu wakula chokembera, yari nakanyemo sanga katinkanyanya. Omuntu wakula ya ukamubane, ebo haba mukwara medyo sanga abongota. Omuntu wakula yera vila nyo, bia yokete do sanga abisemu. Omuntu wakula afune ntondo, haba moro entondo baigo kuroka. Omuntu omukulu nga yasobeza, omwana berali wawo ya rugwamu. Zijaja yangu wakulu jolero olweka, nakuba nomula usonga ya bilesi. Nakwata nomukonga ate mukambwe, mukwana kwefayo chokanga ya. Omuntu wakula, ataba mubafuna mwetima, yandi yambye bano okukula. Ato musanga yabalemesa, nange kyekyanyizisa nembaga jjeta zigyenangirire kyabantu abakuze mulina okujjuka. Waliwo kiyamani eyo gye tubeera, yakola etteeka naye ne limukwata. Yagamba omuntu bw'aweza emyaka 80 ng'owa kiyamani takyabusaana, kyokka ye bw'alabye ng'atuuse mu 7 n'atandika opapala nti nno ligibwewo. Gundi nnyoka toddira enkanyanyo ziyita ebiseera. Gundi nnyoka ozadde baagera gikuba n'ozina. Gundi nnyoka olukula liyongo walwati baagera. Gundi nnyoka enfine bw'ozisala emyaka olabika, abantu abakuze mulina okunnyoka. Soma mugamba ffe bafuzi b'enkya, kyokka bwe tumala okusoma ne mutuma emirimu. Mugamba gy'emiti emito gigumiza ekibira, kinaggumiza kitya ng'abakuze temunnavaawo. Muli ku migava emito musala embaawo, kyokka ng'emivulo egikaddi egiri ku luggya. Mulese abakaddi bano abalina enkanyinya, kyokka abavubuka abandikoze ffe tugobwawo. Wano mwaleeta ssente z'okwekulaakulanya, kyokka ekyannuma ate mwazi w'abakadde. Mbuusa mwabawa bategeeka amaziika gaabwe, oba bagula empeke beeyibule badde buto. Ssente zaakubula mu myaka 38 n'ogenda mu 5 era ne zigaana. Kati oli mu nsanve era okyawaalirira, leka n'abaana bagezesa emikisa gyabwe. Myaka 6 naawe ovuga booda nga n'amawugwego tegakyasobola mpewo. Bagamba giwe omwana owoza bajja kunziba, tibukyozeevugira ziri wazowezeza. Watandika okubajja emyaka 48 kati oli mu nsanve era okyali mu bazi. Tokyalina n'amaanyi gakukuba nnyondo, kyokka we bakumma emirimu ng'ate otulutuma. Okwetunda watandika oyina 14 kati oli mu 5 era oli mu kulenga. Ofuuye emmindi n'amannyo ne gakyuka, kipya ki ky'olina kwavuganya ab'14? Myaka 6 okyali mu butembeeyi, n'okusala ekkubo omala ssaawa nnamba. Linda siti kanso olweri lwesazeeko, olyekanga muzzukulu wakukubye ennempi. Okuvuga takisi ng'oli wa myaka 8 obanga asiga mu biseera by'okukungula. Wayigiriza basudde okusuna endongo, n'akaddiwa naafa oli mu biddongo. Ne bazzukulu bo basuna ndongo, kyokka okaayanira foomi ofunya n'okulwana. Gundi nnyoka toddira enkanyanyo ziyita ebiseera. Gundi nnyoka bw'ozadde baagera gikuba n'ozina. Gundi nnyoka olukula liyongo walwati baagera. Gundi nnyoka enfine bw'ozisala emyaka olabika, abantu abakuze mulina okunnyoka. Nabali abagamba munange nkuzeemu, naye nkyayinayo obwako obutono era ndegese bangi bendireka. Abalireeta kasukaali gye ndibeera, museeyise enkubuge ze nkwagala nnyo. Wakola ekintu nze kye nnali ndoota, wagambako okuze leediyo k'ogiveeko, oleke n'abaana bafune kye bannaalya. Ne mukayimbira era wavaamu, kati ojja buzi kukebeera bigaanye. Siriva Kyagulanyi naawe wakola nnyo, wava mu bidongo tewalinda kuswala. Abantu be tuyimbira nga bamanyiira, eyasasudde okulaba yakugoba nti oveeyo. Bafuuka n'emmeke be bakasuka agaveera, kyova olaba byetaaga bavubuka so si bakadde. Gwe mu biseera by'akasozi wali mu ddongo, kagwo wabula ne ku nsobi awo ezikoleddwa. Kyokka na kaakano era okyali mu ddongo, naye
neba sango yamba de chinombo saipa
kuonde nyoka totirenga nyanyozi itebisera hey mabaka dungu kamu temunindo bame yamanya golode nipani na mwemweke vere mumuli mutieyo hey mwaba imbi baraga atebwe masonga mochi vashibinyo hey na mwaba imbi pira mulekaba msai moto wazanyo kundiba Zeima yanja, omukazi mukase bonga gwali boda. Musei wafe, kebere mubokola na baba kuziba binyoke. Ho, abasecurite, nemu mwenda ba mwaba kadie. Ba producer, mweno nyenezenga sinna bamenya. Chitange amirisengendo, transport yata wera gono nyaza visa. Chali wange baby boy, gwa kusiba mbiri no nyuma neje chisera. Bastaiga, tigiri zambi seyo kuba na wenda ba Producer Jona, engomo jikuye na ye enyinge yo Tojikuatako
Remember where you got it first www.djericom.com